Isabella, naogopa unasepa. Isabella, ya kwetu kumbuka. Isabella, naomba kumbuke. Isabella, naomba kumbuke. Isabella,
ningekuwa na pesa ningekupa duka.
Junaenda
tuseti mwajo keti chini kivuta. Oh mama, kablo kwende nipe busu nitakumbuka. Nipe tena, nikilala usingizi usiku na hota.
I'm sticking a candy night. Ukarimu wako nuna kupa sifa. And I'm stuck here for life. I can't move ya maride or die. I'm sticking a candy night. Ukarimu wako nuna kupa sifa. And I'm stuck here for life. I can't move ya maride or die. Isabella, naogopa unasepa. Isabella, ya kwetu kumbuka. Isabella, naomba ukumbuke. Isabella, naomba ukumbuke. Ukifika
uipige simu yangu. Nabaki na nani? Unaniacha mpweke. Mtachekwa nyumbani vile nimetokwa na mke. Sifumi sioni, umenipiga mateke. I just feel like you are the one. Labda moyo inanipa mtihani. Ukifika London, tume please call me nikope mama. Ukirudi London, wambie sifa za huku nyumbani Kenya.
I'm sticking a candy night. Ukarimu wako ndo nakupa sifa. And I'm stuck here for life. I can't move ya my ride or die. I'm sticking a candy.